chitanda basobula zobulungi nze nandifunyeyo mutaputa nayo okuba mukwano nabaki kandeera seenzire mu ssomero nkizibwe olulimi olutolo ebisoko negeru nkubuke seesubya omulenzi omuto okusooka twali ku pati yamuganda wange ngamba zeemisomo gya digri kubagenya bwaki abaayitwa tomwajira omulenzi wange bwenjumya zenali ngabula byakunywa we natuukira omulenzi bwe yali atutte bwe yantunuulira amaaso tagalina kigali bategeeza
Ebisoko negero, ebisoko negero. Ebisoko nengiru, ke, sesubya, omulenzo muto.